Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde mide altinere joyi lewru uto hitane 2024 sekrabe to gondo hedaade hejuj amen di bete hande e lindi e mangal mudum fu min calmini om sanne. Jomotoobe do nyaamoobe hewbe leede amen di kanyu en kana wonde woytaade fewde e beedugol choggu tiwo faa to gaazi leede amen de be narra kana ko be leendi fiyadda beeji fewde e ko wakkati fu chogguji di juhata so beedole lumoji di ila meji di kana wonde wadde bonanda faa ham leede amen di ele mangal mudum fu hono Tombouctou gawo bankas faa to bla mi falide amen di kanyum ka heba medaille e le jeux olympique kan hanka senka tidi Ismail Koulibaly kanyum tan heddani leedi Mali e le dedo pide de be noddirta jeux olympique wondi wadde leedi France Paris sa krabi hidi be don sembe kabaruji de mi jogoni on bete hande bismillah mod on heda de don chogutew gazi ka beedi kele lumo le lumoji ngallore ne faa tole kedde leedi e mangal mudum fu no kule kewde leedi amen di chogutew kanyum hakune temede jeegon yaade temede ji ti sefa dum miwirte gazi mo kilo mudum warta kiloji jeegom kanyum ana yeey ko buri ujunere e temede didi yimbe le nyaamobe le leedi amen di kanyum en ka narda kan ko be leedi fi dabere fewde e majjum fa keben famtar kedde modu sama se ko sita sidibe
julabe mobbe kabaru gaz hultivide ka do titalla yo sabi ngotugol faaba lam ko be gilla hitane 2021 ketana abdallah babi horejo julabe mobbe kabaru gaz mali
men lonki hebde jati wadde choggoji ciagan leedi sabi me won nyamaan ko yaata milliardi jeddi hannen ko men lonki hewde di gaz ngaji ana jogi nafa mawdo le golleji meden le leedni soni tay lam ana faabo amen gaz ngaji tiidi mudu fu bursa ujnere temet nay
choggu tew nabili e choggu daba ndeno soni goto beedike goddo dun matan no holtiri kantara trawari netto syndicat bousebe to dibidani bamako
to menenga dibidani men ciotta tew o temedi jeegon yoga ana ciotta dun temedi jeego buddebe yoga ana ciotta fa temedi jeegon e ciafandi jeegon tibbit ana sir ne yoga maji mede soda fa ujnaji temdere yoga fa ujnaji temdere nogay yaad ujnaji ciafandi jeegon do sabe su tew o choggu mun ana sirti
fedde nosortobe holtivide dido telaji cioguji di yosifa yopitere ele kabaru lumoji ledindi di lamko be yamiri ele hitande 1991
watti fuso kullen ciogumudo ngabile lednin lama hanfide dabireji yewa honono ciogudi wadirte le lumoji titalla ngabugo tew dune fawide kulleji kewdi maliol ledde deman e maran dabaji ga dabaji ledde mande ko hemudo hande fu led yogaji woni ko buri hewde di dabaji fuso yetun wirfita kon kasin
asko man ndarra lamko bebe fidi dabreji yalla na timma dido tielaji cioguji di
sakrabe hidibe ando ono bawi tuttude hakkilaji modon fudo dido kabaruji do hello amen facebook na do konto x mom no dirtano twitter am kasem ka golidal hakune leedi amen di kanye e leedi ukraine bangal politika darnama dum hulitama e le television nationale leedi amen di nyutino wo kabaruji gouvernement leedi amen di woni colonel abdoulaye maiga huliti dum kikide huliti dum jamma kenyem dum latke dum tiagal ko hulita wiide leedi ukraine kanyu ka darna mudum mata masan e le hipongol ngadangol fewde e gube terroriste be hipongol gol golli fewde e kabotobe leedi amen di nokku mo noddirta tenza watan analisa leedi amen di dum latke sababu jate ambassadeur leedi ukraine gondo leedi senegal nodde fa lande kamar hudum ana wondi faabaade terroriste en be gombe leedi amen di leewi kon gado jooda hala hakkune leedi senegal tiagal leedi senegal kan e leede wobbe dum woni yassine fall holitama wiide on nardi odo ambassadeur leedi ukraine anda ko woni darde mudum deejinodo fat wata hokko koyde mudum fey hunde ko way latade sababu nawde yaso basi leedi senegal Tombouctou gawo bankas fayato bila ila meji ka wadi to bonanda timode yontere bettinde dede kewde kanyum ka jameji nati mudum bonandaaji kewdi do yubbama tom le wi himbel gombe le dido nukule buli kewdi kanyum en ka ana wonno choro ndiyam galleji fayato dande kewde kanyum do sami himbel fe goto ka wala mo yonki mudum heddi le hem fa keben famtare anne ko Abou Bakrine Ag Mohammedine ya tarahibani am do hendo festango sita sidibe
betengal alal kamu mangu tobi li gendu tumudu udit ati din kay dede hewde fartade jamare hibitita laaji honane jayata nokkuyde ne yoko holliti wi jannati li ciudum en ga fe goto yonki mudu heddaki hen o kabar goto ngum mata li genni gawo aswer jabbine kamu on wadi ana tobat ko yata er goto dede damaj antun ciudi samitun hono misal dene al janna banja kay chambu gona li cercle bankas jamadi bonalla li genni jalsago li onno ko goto jamare ko hollita ana sugli sanne honne fosingaaji ni labnite ko natto sabe janna hebe jabbirto miccitunde wi fa hanne le genni bla le region segu bonalaaji jannan hedde wadde fa handen latidi fu ko e ciofi nanal mudun ana wonde heewde jann yimbe yogabe wetti on nuku wadi imadraaji ana faabo jamar be tedalaaji heewti
bande go o yottaade jiddi lewru ittu ngawrooru ndu adnar allah wala yamminde nyalomo keenaado muyningol dum madama fa holita darna ko muyningol jogi bangal cellal yaaya fa to sukanon holitiri wiide horebe kumani be cellal rewbe le muynobe kanyu en ka holiti wiide ana andani jaati darna ko muyningol ko dan ko woni e muyningol ngabe holiti wiide tiddala jogaji ka ana lehem hitan hikka sisil mo be cuubi o woni buytude rafi potal fa keben famtar anni ko salisi suko hebanen do heno festan o usman nyali bolisi ta
an joti be do jodorde e 16 ngaji suka mabbe ana goni e juude mabbe e belani ndi hokkude be muyna be rewbe min kawre yoro so bankas e bamako ciede ke nafa muyningol
bana chamam bi abi
muyningol biddo ana wana ta sabe reena jomu sabe nyabla yogaji biddo fu muynaado attama ana weli hakile do somi itti dendur e hunko biddo don o wullan tan gidi jippin biddo do fa nyol man hamden tendi tan o muynta mimin hokka suka don kosan fa yottaade lebbi jeegon min defina ko nodirte wuri o yara dum
horebe docteur en quality wide innirabe anakani jabbude muyninde bibbe mubben dun hokkan suko o sembe e ko hasindini fu e wi madame traware ummu tungara sage femme asako dara o beedi wide faise nyaw sida woni jomu dun hatta dun muyninde kasen
de manaka shidros
watti fuso suko fudgen wulide hokkuma muyna fo to lebbi jeegon so wadi dun ana tiide o suka heba nyabbilaje suka ko mudun debbo fes ana sawe nyaw ko noddete sida an wawi muyninde bibbe mudun fatta hitane wotere biddo hebta ngol nyaw
panati yelema
e wi o sage femme wana rewbe heddibe cuudi tan woni beddo wadani fahiyobe golle ana kani tabade don le mali organisation mondiale de la santé holiti wide le rewbe temel de ronfu debbe en jenon woni muyninobe le jatta ngada le hitane 2023 jatta de holiti wide cercle kuchala woni arande le temel de refu chapande nay e joyi
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
bemi ande to wakati fu ayam futungaji faato video ngaji nayordi bangal basimo leedi amendi wondi fewde mudum le nyaloma hande o le wedunke andan be kabaruji bilid e majjum dido futungaji video ngaji jiltintendo bem ande di ka latto sababu tam janjinde basi o fa keben famtar an ko draman may gehban em do hendo festan sitasidibi
kabaruji pineji kewdi ana wahirne jamar ko heemun kuteji duyo huune hanne ko matede bem ande nanal mudun sabi de kabaruji pineji ana wana tata sabe sendude jamaren fottaade hewne bibbe leedin fu kidalaji mitinde berde mebbe boye fe sedan le sahen leedin le gennodirten tenzawaten video ngaji kewdi yedamade bem ande den ko naari bangal bonalaji wada fetede jamaren natike huune ko hokki yimbe lonbe hite ben sembe sanne yoga jantobe cuudi arajoji kan yedo kabaruji de bem ande yedi di kabaruji ne boniri du naati sabe hannen di kabaruji ko heewi wana kabarji gomdundi don ko holliti kanko Alexis Kalambiri directeur de publication journal ko ndodirtem Mali Tribune lewi o journaliste di kabarji kewdi ana yedeto jamaren ko wana gongado beme andeden ana wonato sabe hande jati wadre tidallaji be yimbe ko heewum en ana mil wadde kulle no wodiri ga yoga e majji wana hunne ko gomdini ko holliti fa handen yalla paddi kabaruji hewtina jamare tidallaji ben han watta hakkileji e yedde hono kabarji fastade fotungaaji yogaaji e video ngaaji do beme andede
kedo dem faham masita sidibe waram haltande men kabaruji di halaji mudum mema ele yonterani
e futura kabarji men ko naari bangal demal hitan hikka nukuje kewde ande leenin sabe lafi deejena jamar ko joodi ton hollit ana sugli sanne do kebal mu en le demal hikka tiidalaji mata den nukuje won laf hebde engrais en nanan mudun kay lafi deejerne kabarji men yontan kazen hollit tibi ko yaata galle temede jeddi jama mudun ko jippili genni sam le wuddu leenin de balde dammaaje dun ko hollitti direction regionale de développement social kay économie solidaire ko hebe yimbe dibabe juukke masna cielu kan e belu le on watti goto kasin ko yaata galleji temede jetti dibbaade wonko innde mum en winna les cercle nyafunge les sahen leede dum ko holliti maire ni genni en timna kabarji maden ko naari bangal pire ballon elementar kan maroc 2025 gubal malingal ben hane pidude e gubal leede mozambique mambali jeegon le septembre sat 26 mars bamako do ciegal modon le sap le septembre leede mali waran yaha leede afrique du sud pida e gubal ko noddirte eswatini
ham kasen ka faalidi amen di heba medaille ele jeux olympiques o ka tidi aisata jabate ele unifier to fode sisugo ele dugu kany en ka yeltinama asawere bettinde ismail koulibaly taekwondo kany tam heddani leedi mali fa heba medaille waram fidude fide mako de kany kondo waram wadde dum aljumaade ngarone doni jena lewru utto fewde e nyalawma keenaado rewbel mo nodjita pan african jambinaado chapantati go o lewru juillet bettindo jimoowo leedi amendi do wonna aminata wasiji traole wadi concert mudum goto nayro bangal finatawa o do imadaramo o wadi asawere tati lewru utto bettindo bamako do sisil mo subi hitan hikka o woni jam denago kan e gondal timmode o do ngaldo kawrtal kada dem timmode galdo kawrtal kawdo e odo ndo won halde mako kada dem ko sitati de fewne ndo hen
ko sabi bin kan warda handen le ne yembere do sesel ko subale mudun sabi yimo kaynu semme mudun yo hoddu mudun o fi dabiri hono korde nabbe leedi malifu yewuna jamare hewille on nuku hala sinefo wala hala bamarka wala homo fu ana korte ga yalla heben kawren wadde jien deejere mimi weltin fa wala sedan cegganne hedimi djimi ko jantadado jien deejere malinkobe fu fottiga hannen hala leñu hala mun halaka sesel subado ko jantadado jien deejere yo huuna ko homo fu haani hala modu hande yalla bibbe leedi mali ana jabundura jokundura
sakrabe hibbe on baawi hibbe kabaruji amen ido whatsapp ham kasenka o ngadam chapanji e joye chapanji e jegom sappo e jenay nadu on jehido page facebook fire talk e on nyantoto tam ikon whatsapp fanje he fen ko hono andir don lido on baawi hittade kabaruji amen ido fu edo kuna fu ngadam 3731 dum mere wadirte ngal kina tawro don butno ga e credit e le telephone modo on sakrabe hibbe don mi kaddete kabaruji amen di be hande fadde fe no be sera yotere amende ana wudi ila meji di le nyalawma hande o le temdere fu wultama wiide chapan jeenoyom ka wadi bonanda fewde e hawal non holitiri wiide dunki andan be kabaru majum le leedi amendi hitane fu ila meji di ka ana wada do bonanda ila nungu o fuddi hitane hikka ko yottoto nukule nogay e jiddi woni dun je ila meji di wadito bonanda yimbe hewbe kanyu endu yalti nukule mudum em sabi dum fa keben famtare no dido golleji fu wodi anni ko fati ya tara hebani em do hemdo fettango usman nyali bule sita sidibe e nyalleje
yolongoji ana jokkini be dekedu illa ndungu onati rejongaji kewdi wondi ilam nati de gelle tagidide yolade ana gosi le rejon tumbutu ko wadi alkamisar yabbenende ndiya meje toboji ngadi bonandaji mawdi e wi ibrahim mayga horej goto kuminido wadi limtugol o angara ngado le ndi gendi
kam o tobi fati ko yata milimetre ngaji chafande jeddi e nay cegalne kam o heltine le cuude chafande jeddi e go me tay ko ya cuude noge sami cuude chafande keddidi di fu jan ati le mudum bonalaji certifa wala sedan sabi jamaare hebe wadde imadra yaltna kakimu en yaawirno
bla le region segu gennidi ana way handen hono wendu cuudi kewdi chaami don holliti himbe ton e toramon hewti
so kele mi sudan sami don kulli dan fu mi wana feti wala mi kasin mi wala nyamdudu
wolo mina wa benu belajelen andi be kabaru ha walu kol tv de di yolongoji ana gondi e wadde sabe wayri tagol wattu kaadu e don fawi do rafi leedi yankaku yopugo lamodo himbe wadde ko njidi kede ko abdurman sanago wi o goto e horebe gollidi ittidi sahel environnement
le schéma d'urbanisation de l'ogan
honena jamaare mahirta cuudli gelli bamako na wawa famede fe nuku jogay an le genni bamako wala funo yalturta wana hana so kam tobi yo battalam on jaatino sab kambe ko daraka daror kam mabbe holita honene tuure han mahirede le gelle mawde de tagal mudu ndu hono fosi nga irtaade yalla jan anaba jappoton di fu hebbinama nyamata teppo hannen
utilise quand même comme poubelle
dunken ande wobe ko liti kuteji ko di yolo ngoji ngatta e wi mabbe an baye bonnude leedi gawsu berte dunke ande on dokkodu hakilaji bangal hawalu
généralement
sab welton watti hannen jan to bandana ana sarti fa wala sedan dungu sabi bini bonalaji jandan sab leedi sammi mun famdi so to ko satti ndeke sanne ala wawi bolnide ñamiriji fannato saabe du bonal leydi nokku jogaji
e wi o andin ɗo kabar ha walu ɗi yolongoji ana gaɗa torraji goɗɗi hono ɓuytugol keɓal demal ko wawi wadde rafo
la production alimentaire
ndema ko watte ko hewmuɗum boni hono muutiri bambari ñebbe ƴe nandal muɗum yiɗa jen ƴaɓɓitiɗan le toɓo mawɗo waɗɗi hikkadi mi maati guesteje kewɗe boni timmi les cercle blanc kan e yangasu
on hani waɗede fa yolongoji ɗi cakke andinɗo kabar ha walu Mahamadou Yacouba holliti dabreji kanɗi ɓamede
dabi an wonde feede yalla lawol jan itte ɗo wawa waɗa sohlan jamara famintinde muɗum to hon saabu so neɗɗo famintinama ndu hunde ana wawi badda sariyaji haalaɗi o tiɗo lawa huncede ɗum wala homo fof fama ɗum so homo fof hollite daroga muɗum ana hasi no heɓinirten jogola
yimɓe bankas motti e yoroso wembaɓe ana darta e laamu o darano wallude ɗum ɓen
au niveau des bancas ici
to menen ga bankas hunde fof heddaki kasin jan annaɓi ɗum fou mbeɗe tewtoro laamu o tinno waɗna amen ballewu kammu hikkaji on fou warde semme nokku amen ɗo alaɗa waɗa ƴaɓɓine kammu on toɓi fa satti jiddi beyte fa kikiɗe mais sukli fa wala seedan ɗum sammini leɗɗeji gabbe immiɗe mbeɗe tewtoro laamu o tinno faabo amen sanne
farde ɗum fou wadde ko wembini hollitama ley communiqué goto kollitaɗo ñande talatare capantati lewru juillet ƴaɓɓendu ndu agence nationale de la météorologie mali météo holliti farateji mawɗi banggal yolongoji iwde capantati lewru juillet yettade jeegon lewru ɓuttundu ley leydi men ndi